sakiraɓe hedde toɓe studio tamani ona bisimilla ɗen goni hannde asawere noga e jeɗɗi lewru mars hitande 2021 min Ousmane Niali Boul e Oumar Way Gala goni noon ɗo bor bisimilla selli
basa Allah Niali
Boul ko yaawi hiɗo woni ko woni toon ko joguiɗa sukaɓe
so watti junga e mbasso hollitindi wiɗi Niali Boul sebe kabaruji ɗi anni kanko hoorejo ministre en ɓe noddirteɗo Mouktar Wane omo wonno ley ngallure mottide motti suudu baba hollitindi ɗo to jonon wondi e wiide ɗatol hakkunde motti e sewere waran moɓɓintinede yewtere meɗen noddirte mini mag nde waran yara ɗum wonde dembu karasi naati leydi meɗen ndi hitande 1991 garen tinniren birki sembe calli
baro no mbiruɗa le fuɗɗode kabaruji ɗi hoorejo ministre en kañe kanankoɓe kewɓe jeeyi le région mofti o légion ta ƴaɓɓine nde
le on ɗo wattu fuu kanko Mouktar Wane o hollitiwi ɗatol motti e sewar ɗum waran moƴƴintinede ko yata kilogaji sappo e joyyi jundi maggol
aya ɗum weeli sanne yimɓe moftide
noon wori kanko laamiɗo fedde sukaɓe jokolɓe wonɓe toonɓe o hollitiwi ɗum laato sababu so accident ngaji ɗum woni kasaraji dow ɗati ɗum ɓuyto le oɗo nokku laato sababu du so sukaɓe wonɓe toonɓe keeɓa golleji keɗɗemo kanko noddirte ɗum modi bo tara wari o komo sifi dow hen
mbeɗa miila ngol laawol yo laawol mofti gaɗowol yirwere keɓal neɗɗako e fina tawa mofti ana domuno ngol laawol moƴƴine duuɓi kewɗi joni mbeɗa miila hono ɗi golleji ana ɓeydana jeunesse mofti kuyan laawi ɗiɗi jooji e ngaroji ɗum ana wawi ɓuytude farati kasaraji hannden sini on daari région mofti o sukaɓe ana fanɗi ko keɓata golle mbeɗa miila ɗum waɗa fa sukaɓe hewɓe le moƴƴingol ngol laawol keɓa golle e jaran yewtere meɗen mini magga 1991 2021 démocratie mali heɓi duuɓi capanɗe tati baro
noon wori Ousmane Niali Boul watta no yawide
o yiitimo wuuri capanɗe tata ɓo baro waɗi ley wattu laamu hakkunde e joyi sini sukaɓe yogaɓe kolliti wiide démocratie famaka fa joni yogaɓe ɗo woni huminiɓe goɗɓe immadaraji ɗo on wattu kolliti wiide ko heewi yeehi yesso ka ko heddiɗo ana heewi e wiɓe sukaɓe kabaru démocratie famaka fa hannde ley mali
kudeta ye yonnude ɓiɓɓe leydi le laamu démocratie armé darde muɗum ana mawni sanne ana hani armé o anda hoɗo woni darde muɗum le miloji am laawol margal je leydi malini nangi ila 1991 warde ñalawma hannde o wala fuko laati
e wi immiɓe dari haɓade ley lewru mars hitande 1991 gonga wonko yeehi yesso yusuf mayga won e immiɓe dari haɓade ley lewru mars hitande 1991 hoorejo walde noddirtede association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès AJDP yimmide arande darade hollitinde metti muɗum e laamu Moussa Traoré
école leydi ndi ana ciɗɗala nawɗo jangintéɓe fayotto janguinoɓe hoore ande muɗum ana fanɗi hande ko heewi galleji e leydi malindi fuu ana wondi fewde ciɗɗala bangal heɓude ko golla sukaɓe jokolɓe wala ko golla ɓe tawta hen guɓɓe terroriste en somi nayoreke bangal callal e leydi ndi to ɗum ene jogui ciɗɗalaji mawɗi hen uddugol ikoma darnugol terrain uddugol usine mu'inote farako gonɗe laamu sigasu comatex wajji ciɗɗalaji nawɗi le leydi ndi usine sukar ana wonde tiɗɗalla kañum ɗum cmdt ɗu ana wonde tiɗɗalla
fuu e tawede Yusuf Mayga holliti wiide ko heewi heddi waɗede o holliti du ko laamu koɓe leydi meɗen ndi kaani wadde
wirfagol jan e ndenago ɗum woni ko ɓiɓɓe leydi mali fuu yiɗi hannde wajibi kena immadaraji waɗa yalla ɓiɓɓe leydi gurda mumen ana wayito ɓe keɓa koɓe ñaama ɓe tewtene koɓe golla golle callal maɓɓe ɗu faaɓe jondene heɓa darne nde leydi ni yalla sukaɓeɓe fuu ana heɓa yahde école eɗen kaani ɓeyɗude darne laamu leydi ndi ɗum
fadde ɗum wadde himɓe hewɓe ana miila démocratie leydi ndi ana hani waylitede festival dogon ogo baña fuɗɗile yontere nde nokku place du cinquantenaire
a wofo e feñali Boul sukaɓe golliroɓe juuɗe wonɓe toon fa yettoyo kominiɓe kabaru demal fo ana gonno toon so woɓɓe kolliti wiide aɗa gondi heɓude le hen keɓe muɗen woɓɓe dow kollitiwde sa ƴeewi kilian gaɓɓe jottako le oɗo nokku
hono inde muɗum wira e haaɓere ogo baña hewle allah himɓe fuu ɗum waɗi nde yambere yo nokku ɗo jalleñi leydi mali ndi fuu kawritata kadule fina tawa ñaaƴe e kulle goɗɗe masiriji fayotaɗe ɓiɓɓe jallo fuu ana kollite le o nokku sini sukaɓe yogaɓe wadduɓe kulle muɓen kolliti wiide client en ana fanɗi ko garata yoga holliti wiide ana heeɓa seeɗa ko watta le jiba mon
gonga leydi malindi ana wondi fewde ciɗɗalla nawɗo saabi covid-19 ona ɗo gam ɗen gondi donde timmoɗɗe numu ka wala sanne yimɓeɓe caamu caamu wardata so ana sooda kullewol komi jeeyata ɗo nokku o ko ana moƴƴi yimɓeɓe wara somade
kadi client en sini yogaɓe kolliti wiide cogguji di ana jafi yoga du holliti wiide fa natale nokku o jamma ko jobata dun ana heewi dun na hada yoga be nadde fa cioda
mine minno natu gongol mere ga kuliti wiide dun teme didi sefa kulliji mu intedi ne lede amendi do fina tawani woni ko men jayata do kaaki din ana yafina woni majji jafudi woni majji ciidi ga cuggu o yi homo fuuno hebirta kaaki mo
wadde be kaake be ko jalato fu jam warta le wuddu leedi meden di e sa ha leedi di yalla deyer ana wada le mali baro si wi am festival fu do ni hala concert ngaji do hala made
sikke wala le hen yimobe hewbe an domta dum won nokku no de tete place 51 nyaali buuli
e jaran joni hello meden no jiten agenda culturel hedi woni ko wodi tiagal la festival o ko banya
en jottoto kiki da ko nokku no de tete carré four des jeunes ousmane nyaali buuli holiti diwi dum woni ko no dir new de soka adani ko no soka tafel
soka don jiwdo le credu warde le ngallu
sikke wala le hen dum woni kam europe le credu di sobe nata le ngallu re bomo ko de kanko no dir teddo kanista anda do sanne du jennudi yim ele TikTok to mo han tawe tonde nyaali buuli
e wi hebe hakilo mudun faanda mo yo yettudo e himbe yobe le gure de warde le ngallure bam ko nde
be kolliti wi do no boome golloji di kay so jotti ko ina 0r yottaaki tan natiran mere mere worbe be du so jotti ki ton teme deresa haaja ma du ko teme didi ana woti
dun nabata en kabaruji haro cialde yambere dandirgol donnugol negosoji be noddiri tour du Mali fuddi talatar jabinande
le galdo kawtal jenobal ko yata leedi le jenay ana le hen leedi Mali ndido ana leedi do golleji nyaali
leeden leedi ana hen Senegal Maroc Lagine Mauritanie Benin Niger Gambie Cote d'Ivoire fayotade Burkina Faso
le kolitiwi de ciolol joyobongol ana wonti e jokkitede be jahan ko yata kilo ngaji temede jeegom e chapande joy e jeddi hakkune bamako kanyen galluje kewde le leedi meden difa ndara kulli koro kita buguni kanyen
nde yambere nay berde yottake hello mudun cakitoto Suleiman Kone mo Burkina Faso kon woni hore Isiaka Kulbali mo Malikanye e Seydou Djire njokkio
hello cakitoto goddum wadan hakkunde bamako sibi bamako ko yata kilo ngaji temedre e noka e jeekom
en jara joni championnat national nyaloma jadda bo fi le yonterende jabuji hedi won ko jogini da en ton
non wori jababuji di anni Ousmane Nyaali Buuli Black Star fihi Olympique Bamako DG CS dugulo la kani e Real de Bamako ngaddi 1-1 PSC kita kani AS Police du ngaddi 0-0 Lyon do wattu fur Assom e LC Batou non ngaddi
ala njabido Casse Vare kani du AS Douane de Sigasso tapi don 3-1 11 créateur yelen tapi don 2-0
ay wono mbireten no so boggu weli tan dum yoni
non jati boru akirani kabaru di hande
jaram ya fe en ko do e sedde yotre meden no dirten tous so grande ngal kawte no dirte do festival o go bagnam